Sema.
Mi sina la kusema.
Hey,
wende huko.
Unasikiaje?
Kula bango kidogo.
Sasa mambo hali umepotelea wapi? Ah, wewe ni mbaya.
Ah, mimi si mbaya.
Sema.
Guy, bende.
Guy,
speak.
Wait, what?
Huh?
Why are you?
I'm fine.
Very fine. We are here trying to make some sounds of the house. Many things. Maybe I will make a song with your voice later.
That's Martin.
Huh?
I want to hear.
You want to hear?
Yes.
Okay.
Oh, it's
take it.
Abu again.
But lakini leo umenia.
Niaje jali.
Na wewe ni mweusi?
Eh, sana.
I'm a fancy on the NC. Smoking says sweeping on so NC. Living up to all of my chigos and my Kensi. Imaginary and if you lovely at sea, you can show you are chichi. And another for Kisai.
Yes.
Unaenda kusikia?
I'm not very close because
yes. Wanawake warembo wenye mara sana mapajana upe na ni wazuri kinyama. Jamani nisikilizeni, nisikilizeni. Kuna wanaume wengi wenye kuwa na warefu na wenye nguvu na ni wazuri kinyama, lakini mjichunge. Wengine wanaumbudu, wana tuacha.
Thank you very much.
Another human rights haki.
Thank you.